Akazano anapita inumuli bize kundiuza zochita banye manyazi inu akazano anapita basi muli bize kundiuza zochita banye manyazi inu mamuna muli be muli be mamuna muli be muli be kundiuza zochita Zochita, mwati mundi uze zochita Zochita
Ndamutuluka Eya ndamutuluka Amafuna ni mnyengelele Ndamutuluka Amafuna ni mnyengelele Ndamutuluka Ndamutuluka Eya ndamutuluka
Zochita, mwati mundi uze zochita, zochita.